had to saw me.
Nakata.
Mama ya tu had to olewi. Me.
Nakata.
Eti had to jengi nyumba za maana.
We. Nakata.
Mimi ni wa Yesu. Umasikini sitaki mimi.
Waliopatana